Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kaumāwha. Exercise 54.
This final exercise, giving you practice with the possessives, is a mixture of singular, dual and plural possessives.
Remember that where the English says our, with no further clarification, it's possible to use either tātou or mātou, and the model answer will only provide one option.
Whakamaoritia ēnei kōrero. Hei tauira ēnei. A.
Our dog is asleep.
Kua moe tā mātou kuri.
E.
Their fish are in good condition.
He mōmona ā rātou ika.
Tahi.
My pens are missing.
Kua ngaro āku pene.
Rua.
Our milk has run out.
Kua pau tā mātou miraka.
Toru.
Their clothes are dirty.
He paruparu o rātou kākahu.
Whā.
Their names are Mary Ann and Jack.
Ko mere ana rā o ko haki o rā ua ingoa.
Rima.
Our lecture is useless.
He kore take tō mātou kai whakaako.
Ono.
Jim is our boss's friend.
Ko hemi te hoa o tō mātou rangatira.
Whitu.
Our, yours and my, horse is in the paddock.
Kei roto tō tāua hoihoi te pātiki.
Waru.
Their teacher will arrive at 8:30.
Ka tae mai tō rātou kaiako a te hāpāhi i te waru karaka.